I'm Ricky Rackman. Welcome back. Tonight is the night we honor global terminal diseases. And right now we go to
Young Killer
to present the award for the leading cause of death.
Yeah, yeah. Luke Touches, M-Lock.
Time I do the music. Twende.
Asoni jua uwezo wangu kuflow. Unyomba vesi ili kujua kana uweza control zito na nyepesi. Na sifa za matendo hata nikifa imani flesh midundo na yendo. Mana nina vina so vyepesi. Siku njuki sija kunjwa sija chungwa. Soma mluki hapa tungwa zina vunjwa. Vaa Gucci mina suti nimetunza mwene chuki. Kaukumbuke lo ya chuki haujafunzwa. Tungo tam kama mapaja ya kike na kufofa ham kwa watu timamu waibike. Zeda more money kwa ibanki ya mistari. Na kutoa rhymes money mpaka kadi ya bitikari. Gombanio marufu uje ufe kwa kusumwa. Haujitio na nguvu ufe kifo wazi kau na chunwa. Improve move nenda mbele toka nyuma. Natumia akiri nguvu nikishawishi cha dhulma.
Yeah man, all I'm saying is just play the music, play all of the music man. You gotta keep some balance in the game. No, let it play, man, for real, man, for
yo,
real.
Jivike vyeo, watu ni vyeo, wako ni wege na chokupa leo. So kimeo, kalasta za chege, demwa kusini mlaze macho, mchanue matege. Ni yankila, mjenzi wa leo, nsolaza zege, uwezi pinga. Ato kinipinga, haitodumu, sijivike ujinga, kama lojitinga majukumu. Kipofu kiringa, hauka wiku lishwa sumu, tumia kinga. Usije vuta ukimwi kama ndumu. Kata usipewe fix, usimisi blind news. Sifanye mziki wa disi, disi ananasha mashauzi. Mwene fikra lahisi, waza bongo geuke sauzi. Na bado anahisi, kwa vipi atahiti bila wanashanga. Na beba maji kwenye tenga. Najua aswa dalili za ukichas na nijenga kacha. Utafishwa kanga ukishanga na kilembo kashtuka. Awo ni mwanga na mbala mwezi na kwenda. Bolo fungo selo, sifungo kwa zembe beki nyumo. Tajivua kapelo, tatamani uso wishi nyuma. Tajikuto na kero, na chekesha walonuna. Mkononu na jero, mali kwenye kamari umepunwa.
Why is it important to know hip hop? Why is it important to even be associated with hip hop? You'll notice that most knowledge in the world, just the idea of knowledge, what is, what you know, some of what's known, the idea of knowledge, it predicts what's going on.
Young Killer nimevudi tena na simama mini nguzo na kunjuka vema, chochote na tema mini funzo. Siju kusema ni vitendo ibaki gumzo. Pole nyangemo nependa kutema kisa tuzo. Sabuti kwa B.I.G, sabuti kwa Park. Na utambua kwa Rap City, hip hop is back. Hip hop is me, kila bongo flavor is what. Sifatiria hiso firamu taji question mark. Nachezesha hipi tutere, akiri na charge. Hiso flavor Mr. Chocolate, flavor katikaji. Mweleze fisadi kwamba majaribu so mtaji. Mtaji ninetaraji kufungua milani. Filamu ina woga tayari ni moja mboa ongei. Ukifo melogwa mawazo ya woga ya potei. Na lazimu niwe moga ujasiri haupotei. The glitter simjui na mjua malemu ankoje jei. Okay, eto natamanisha vibovu na misi ongei. Magori siotei kwa team chovu. Koja soma soma vesi na yofata. Zaida nome rivo noma paka viki memkamata.
Hey yo, what the fuck is this shit that y'all are listening to nowadays on the radio man? You call that shit hip hop? That's some bitch shit y'all are listening to. All you DJs are letting the program directors hang